Onye keligwe n'ụwa, onye selemo gaba n'ikpa ma gị n'ụwa, onye chekwabala site na mgbe nne mbụ m n'afọ, ọ bụ ya. Ọ bụ ya bụ n'otumije, otumije, tulu tulu mụ na gaa, n'ọbụ Jizọs Kraịst ka nwụlụ n'enobe, n'ọbụ n'ihi mụ na gị kojuwe nwọnụ n'enobe, ka anyị na-enwendo na-enwendo wefega ya oge. Looking at your face, guess one thing I say, the only thing I see in your face is God's blessings. And I want know the reason why men upraise you. They're fond of calling him a name which no one has. Yeah, you are the King of Kings, Lord of foundations of the days. You are the mighty man, battle creator of universe. You are the giver, you are the giver, you are the giver of joy, my soul, peace and love.
Hallelujah.
Unto you, God, for all you have done. Will you pick me up from the dust to place me on high? I'm so grateful to you, God, for all you have done. Umunem wakota wakota kaigene Jesus ni newezuganya uwe gonyega neba abuya mere muwato nejo kuleba